Chukwu nkosara Chineke onye mụ nye. Abunanya yimaka yimenye madu mana chukunye muo uwenye onyoso aburu onyinyaka
chineke boro moni na
ka onyinaka meze onyade kagie
boro moni
ona yatime onyade kagese
Oh, my God, Simon!
Toma!